selihle usebenzile ngiyabonga ngifundile kuwe maskitundisile kwadingela baningi ngesipho wasibona esamncincibo omzala wakhulile zintombi ezindle ngikhumbula masobuzo lapekso wothi khona intombi enhle njengaye asho ngezelincane athi cha uthi ufana nolihana bese uyacula kancane uthi maya hi maya ho Show me yummy.